yoosisun hobolon lilla lan yaati amenna malum qillees ijeemsis callabba ijeemti duwaminne akkama paulo daddo ruumiyatin geemma dubet mal paulon daddo ruumiyat dhiyaate bubbees guddiyo jabaa dirkawonnak tolbaan lama fudete hobolonen caccabte gargar xixxilifte lilimte innama hobolosun kas jirkullin isa laf gogeetid be nam tokkinen takka lubbuu isa hindamne ammo tolbaan birri jaba teet ka ishin hobolo dhibi eegete daddo ruumiyat yaatu ammo maayya daddo ruumiya hagaane
won paulo laf waruumiyat erganiif innin dheqe daq gugurda ful durijeta himaans yakka won namtuwa qaba ammo inni takka woyun yakkine ammo innin akkusuni takka nam gaasan dhufne lilla irra taayay is aktansa tocheni abinnen gallam innin minundaga kas taa'e nam is dhargaati fedhiinnen unum dharka akkun sunin nam ergattuwa ka pauloden kun dubbi isa dubbeta namunnen barsiisuirraan dhorgu dubin jabeennuman barsiisa dubbitaannen matteendoof la 28 kasit barreessen.